ZWAP.com.
Namaste.
Showtime.
Babchidi boy. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Fingi twa rufya na yama politics. Wese vabepa finga na pita ufixi. Kabunga na kadula fiwelo na fimbi. Lesa somo nofo ya imama bimbi. Trabolizi mukupata na corruption. Ingungo la chani eshileva caption. High cost of living itwa lapsuka. I wish kwa likoko tuinga yanga twa butuka. Ma politics ya dialuka ni business. Citizen ingadi latiyo ni laziness. Wale kukaka no freedom of speech. Kuba shani nelo wakupako ichi. Na yoma chechi ya watondolo pansha ishiba. Limona mwebo maima kwa bantu baishiba. Na bashima pepo bale pepe kafemu. Intungulusha kwa shite ya fama gemu. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Young black male. Music yadi chinje chalo chadi putula. Gatepa walwa nishi kuimba paka putula. Gawa imbe fituntulu techubulowe. Ukakota fe apu kamingi kuowe. Eloi, Eloi, Jehovah dear God. Malilo ya fula kuno tuleli la buladi. Inkondo ya mfutine, inkondo ya survival. Tafidi wino chalo pachile kwa laivo. Ushe kukwa janki ya penchi tonga nashfula. Usama politician ni apu wala shpula. Tuleli la pabunga sinsi muli keke. Kudima tatu fwaya kano fya makeke. Let us unite, tupone ni muagidiki. Mu education inga tuwa mwana chitamudiki. Tule filwa feno kupanga fya kaleza. Nodwe chisa kulufe wati maudiza. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Tule filo feno kuteka kono rwimbushi. Apo mkulunga kota finishi nindoshi. Numba ma sisters ibesu benda fiobuneke. Na yama views ya iso kulwisha fiamoneke. Pa social media kulwisha kuya vile. Fingyo fiombo nanga na pita mukailo. Awantu nikishi polisa wumbele chupani. Icha pita finishi nangwe kuba mchupani. Panumba waka pokola they don't follow low. Maninga baba tumakuya feni ololo. Zambia yadi kongoleli muka yofi. Mise wota kulinga shiriesha matofi. Buka cha wanu doka sange chalo badipoka. Lube mbuna lufulele filo feno kuloka. Apelo tuafika femanje kumapeto. Youth ina nkwaleli la tifive sito. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo, everywhere. Condom, condo. Condom, condo, everywhere. Blocking you, Emmy. Umano waburo mwanyama. New life situations. Artist. Rock Chidiwe.
ZWAP.com.
Mpendi pandimba.